Yeah, I thank God who owns today and tomorrow with rain. Kenzo Rhymes. Tuombe dua, life times unajua. Mungu amewapa tabu na damu chini ya jua. Macho fumbua, ugumba sio poa. Raha zikiadimika, shida huzivunja ndoa. Kipawa ni kama kito cha thamani kwa mwenye nacho, na upole huzaa amani kwa mwenye macho. Huona nuru kwenye giza, so hatupotea, tukosei pose kwenye picha. Mapenzi yamechafua mioyo iliyo safi like. Si vichwa vyetu vina material safi right. Tumekanyaga connection tuliporuka choo. Nilivorusha wajinga tundo hufuja dough. God's grace, my time, yes, pisha njia. Na siko wiki mtu makini siye kwisha nia. Nimesheheni skills, must win the game. It looks like ready, shall meet my twin flame.
Naiona kesho, nikisimama kashuja. At the table, nina kula nao. Kikubwa bado moyo na imani. Kesho yangu haina mateko. This time tomorrow, this time tomorrow. Usishangae nikimiliki ni pesa. This time tomorrow, this time tomorrow. Usishangae ngoma hii kawahiti.
Ashenale, I'm so tole. Ileni rata, ashenale, I'm so ble. Na speed holy, fight for goals. So dear God, ashenale, napiga show my jaws. Ni ngumu kuokoka bila pigo. Ajabu, binguna tuwezi fika bila kifo. Na kila chama kina power bila people. Akili nywele zangu ni black bila piko. Na kesho nitawatoa jasho kama leo. Mateso nayo huwa na mwisho kama cheo. Tume break up na dhiki, sasa niko na faraja. Nembo ni kubwa na ndani ya wito kuna haja. Friends kwenye shida wana sound kama petro. Ukiwa mongo una sound kama devil. Ukiwa na kelele una sound kama demon. Nisha drop ngoma na ina sound kama wisdom.
Sikata ya kuna neijua kesho. Ila kesho yetu tunaipanga leo. Kujua kesho njema umbaya. Nobody that can see. Aitoshi tu kwa na nguvu, inaitaji na maombi. Esabu nyingi so kuendekeza mapenzi. Making it better tomorrow. Naiona kesho, nikisimama kashuja. At the table nina kula nao. Kikubwa bado moyo na imani. Kesho yangu haina mateko. This time tomorrow, this time tomorrow. Usishangae nikimiliki ni pesa. This time tomorrow, this time tomorrow. Usishangae ngoma hii kawahiki.